Nini, cause she needs a favor. Hello. So me, Nili come through, come a savior. Okay. Delivery ni strong, come a labor. Strokes ni strong, come a vivo, cause a depa. Niki post to na jam, is it your danger? Hupendi filter, is it your manger? Zimeshika hizi bangini za stenje. Una get niki chama mbono to well danger. Niki post to na jam, is it your danger? Hupendi filter, is it your manger? Niki post to na jam, is it your danger? Hupendi filter, is it your manger?
Message me alafu na niuliza who's this? Blue chicks kama mboka haina tukis. Ex on a text katin wache ya rudi. Na huku baili panda, can't believe I gotta do this. Pesa nyangu na unakasirika blue ticks. Jidanganyo ni advice full of blue ticks. Una ni die na una date tuko high. Zimeriet tukitaka tuke urgently blue ticks. Just ulipanda sezi tunakula fees. Ukuja na panganga siko chodo na ni peace. Sezi tublock but don't taka ucheki memes. Atik sucks atsema nga everybody hates Chris.
Filters.